maamulka degmada Xudure ee xarunta gobolka Bokool oo uu saha qaban qaabi dad wadaaga oo su'aalo la ku weydiyay gudoomiyaha degmada Xudure Cumar Cabdullaahi Maxamuud Atuu ayaa wali ballan ku hadlay arrimo badan oo ku mid ah sidii canshuur lan ku aruri lahayd goobo ganacsiga guryaalkii weliba goobo kale ee lagu qaado kor canshuurta. Gudoomiye Cumar Cabdullaahi Maxamuud ayaa sheegay in bilaabo doonan canshuur aruurinta uu soconi sheegay in dhawaan wacyigelin la sameeyo doona bulshada degmada Xudure.
Hadda tukaamka caqabadooyinka noo qabsoo may ku madaha qof tukaan rooga canshuur shan qof baa tar tukaanka qabsay may ka leeyahay walba may ka jaraan magaalada walba yaalan hirhiranta inta wal ku sheenay ka leeyahay markan waa horta walaal kan kori waa caqabada ka canshuurta may buu ahaan jiridkii oo hirin hadda saaxadeeta iska deeyayna oo may bool badan iska deeyayna qorshooyinka in kori una soo biin may buu ahaan horta anti una diiwaan gelina trakoob soo biina guriyaalka xaafado magaalada Kiyaal bilaawni waana dareerta waan wax gaba gabaay doona marka xaafado oo magaalada Kiyaal guriyaajo la diiwaan geli guri kasta number la sii markaas ma fadaan intii uu canshuurti ku qaadna qof kasta soo ogoli tukaamkan saas amal iyo magaalada hirinta hata iyo soo hirinta hata ma iska deeyaan meel ma fadaan intii iska intii uu may buu ahaa bulshada dhaqaalaha ku fushaan waayo dhaqaalaha sala sheego may buu isla qaan amalo dhiibay walkiin haye hadhowatan adiga walkiin goobada muhiimada taasu markan bilaawni meelani roobda hadii la yar may rajeyna intii uu may buu ka guuleysto doon waana taasna may ku rajeyna hoobash abka garabneysan ka guuleysto doon taasi hadii la yar.
Gudoomiyaha degmada Xudure Cumar Cabdullaahi Maxamuud Atuu ayaa saas oo kale ku hadlay walyaabo uu ku qorsheysan sanado dareeranka walibana uu si sheegay in iyo inga wal ku qabashada biyo iyo waliba korontada oo ah han baahiyaha weyn iyo qabanka bulshada ku nool degmada Xudure.
Halka sana muslimada sanatan koreeyta walaan ni qorsheysan may baantin wal ku qabana biyo iyo korontadu soo horey baan sheegnay markan dadaalkaasay wadna meel feelanay marahay may rajeynay aqabada jarta aqabada jarta may buu aha maynaanay ogolaaday todoba eel riiganaan ogolaad todobada eel riig mashiinta qodo fadhi way waysay wal yar aqabadaasan ahay laakiin aqabadii hadda mail arrives ku gudubni alternative kala suubini may mardhow oo mail arrives balaha taa dareerta hadii ilaahay era eelkan oo kiyala bishas mail arrives ma aan la ku wale waan eelkan ka bi badamo.